Yeah, we are.
Are you liar?
Konebo, kwenye darkness, when you kendo. Professional, maku handle. The way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, oh, I'll give you baby carigo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto.
Lege lina dondoka
na kuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha
wanamaliza
pretty girl nasty nitasema sorry nikimbeza hata kama nyuma umepigwa pasi sura mbaya dawa yake makeup uwe kiwembe nakula kiporo nimeshapenda sijui kasoro jirembe uwe mororo kama huna shepu vangi godoro if you want to my I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido Masheri koko Kwa paridi nipe joto Yundo itwange kokoto Peku peku kama mpoto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Katamu mina kajua uwa Na kanavojisha uwa uwa Ulimi pipi Sinapu na vima uwa uwa Kidomo denda ngozi murua uwa Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa, karuka, mabawa I want to see you dancing
Paranawe Paranawe
I want to see you dancing
Paranawe
Shake it what your mama gave you. Check it one out now, wave.